mama kusabo mfuni domu bezi ngatali la kajanja
ngatali la kajanja
mukama kusabo mfuni domu chala nganza mutekelela
nganza mutekelela
nawe sina ve chirota yomba aonje kuwasa simu yange taji kwata ko anti yange womu mama ngalewe nkoma woleti tayomba wadde nakamu I want to go as a Wagenda ne muleba
no
vayo Katanda wapagala Jukira noisemu Mukaga senti mukama kwagala
Katanda wapagala
Ulire yaba wala na Yesu Choko musajja bagala Mukwano gwange tata Ye musawo wange Ulio musajja bagala Mukwano gwange tata Echa magero jange Yesu wapagala Yesu vera nange Babiri sabi imbako Ti Yesu vera noyo Kuba future tideyo
Mukama
kwagala Jukira joise
Katonda
wa kwagala Jukira kiside timoso
Mukama
kwagala Wagenda ne muleba no
vayo
Jukira joise mu Mukaga senti mukama kwagala